We'll be right back. ngami manje uthini ngami manje uthini ngami usagcwala ngami usagcwala ngami usagcwala ngami isho phela if it's over ngizodlula nami isho phela if it's over ngizodlula nami incwadi ifunda ivaliwe awusagcwali ngami awusagcwali ngami usweet ngithanda obhaliwe Zocwala ngami khona uzohamba nami
hey konake le interview
how feel say izandla feel say izandla
Hey.
Shut up, parts of my top. songena kuvaliwe noma ngavala thina songena kuvaliwe noma ngavala thina songena kuvaliwe noma ngavala isazoshawa igedosa ivule 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 mshaye what's up ivule 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 mshaye what's up ivule 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 mshaye what's up ivule 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 mshaye what's up
Ngakho ngana bakoma ba Selling up, Jungle, oh, so I'm gonna shut up. sekele BW.
Is a way to man, a way to song, a way to song.